Masters of Construction.
Chuki binafsi, makazini,
katapila,
majumbani, na mitaniyo. Mpaka ni kero, inaweza kuzua tafarani. Dr. Mbonde, Rashid Alwatan.
Chuki binafsi yao, makazini, majumbani.
Papa Kizunga na kati ya Morogoro, Papa Bitus, Papa Msafiri, wazee wa BK, Papa Lwegasila.
Mwezenu ili nitokea pale nilipopandishwa cheo. Nacheka na watu na wengine kunipa ongera.
Kumbe wenzangu wanachuki binafsi yogogo. Shabani Kesi,
ulijitahidi pale uliponialika chakula,
na kati ya pari
pia na kujifanya unanipa ushaurio. Mioyo na matumaini,
oh, kede kede.
Kumbe waumia moyo niwe. Kumbe unachuki binafsi we.
See the boy.
Kumbe unadonge moyo niwe.
Na Arusha.
Kumbe unachuki binafsi we.
Shaka Zurwe
Bishu Baraka.
Juma Mpanda.
Simoni Valeria Mbutu.
Shintimba.
Jamani,
na misikiti ninawaeleza,
tuiacheni
samba nandi.
FM Production.
Gracias.